Production. Oh no, oh Lord of mercy, yeah, 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 yeah. Grace Khan, let me tell you my story. Nimezaliwa Masaka, Uganda, huko kijijini kitoholi. Hapa mjini nimezamia, ndoto zilikuwa to be a presenter. Managa program ziki zikahamia. My mommy, I'm sorry. Swala tano kupenda uliposikia. Kama utani sina kanza kuimba. Mungu sefumani nika kutana na Jeffrey. Kanipiga kampani japo kuna walopinga kwa masuna jipaji. Fitinda za ndani ndani mara hamwa na vimba. Atapendwa na nani makonde watana himba. Nikajipa imani ipo siku nitashinda mama malondo panji. Now I make my paper. In a blaze, my family. Pole walo nicheka. Nazi na vanga kandambili. Never, never, never. Never, never, never. Give up. Never, never, never. Usikate tamaa na Mungu anakuona. Never, never, never. Never, never, never. Give up. Never, never, never. Usikate tamaa hangaika kila kuona. I remember Jaja told me, my girl, binadamu wana wema, utakuchekega usoni, ukiwapa kisogo wana kusema, usifadhe chuki moyoni, yalipe mabaya kwa mema, jifanye kumbuki yaoni, na maandikwa navyosema, nilimtambuliza Mungu kwa swala, maragrafu kwa jamzungu Morris. Thank you, Chitonsa, you love me, you support me, I love you too. Shout out to my nigga Henry Mwanze, Jabela, you chopper, I got love for you. Nyamanka Kalibu, the macho jumbo, Swambi yetu pita, Swambi kona juu. Na una masho safari, mimi na bado, long way to go. Na yona fazali kulala ukukika na TV presenter before. Tembe kwa zizi alimbagara tandika kimara na karyoko. Geto na kibatari kingazi masika ikanja vya tevya ko. Now I make my paper and I place my family. Kole wala nicheka. Nazina vanga kandambili. Never, never.